DutchMsafi.com.
Muda zoni apa.
Adam kisema nazingua, minapigania penzi langu mie uyo wa sasa mkimchukua sikubali, tanibeba mbwa nye. Mkisema nazingua, minapigania penzi langu mie uyo wa sasa mkimchukua sikubali, tanibeba mbwa nye.
Na leo na posti picha yake, ilikuwa pa pressure, eksi wangu muone kiboko ya mie. Aliyeniteka huyo hapo ni wangu bebe yake. Najua na watamanisha, na ndo maana niko naye muda wote. Namlinda kama pesa, na sio bongo kwa kama mtoni. Nikifananisha la bado afanani, yani so mchongo safi nje na ndani. Na body sex asi enda tadukani. Alivo mzuri, 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 mzuri. Hii alivo mzuri, 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 mzuri. Usomba kikata, break it down, break it down. Break it down,
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 break it down.
Nacha kwanza na kasula kapiche, na ndo wangu wa maisha. Mpo mnaojibebisha, meseji zenu naoneshwa. Mnajizima data, mnajiendeshe, basi tutawaoneshe. Eti mnataka action, niwete kompen. Iza kisimen, mwisho iwezeshen. Mr. Fashion, niko attention. Taja location, nije nikunyoshe. Mana, sitaki mchezo na penzi langu. Cheza na muse, cheze na baby wangu. Sitaki mchezo na penzi langu. Cheza na muse, cheze na baby wangu. Ndoa kwangu mi, wa ubavu ni kutugombanisha. Itowezekana, mchekie na mi. Tunaendana, si kutugombanisha, unatafuta rana. Mkisema nazingua, minapigania penzi langu mie uyo wa sasa mkimchukua sikubali, tanibeba mbwa nye. Mkisema nazingua, minapigania penzi langu mie uyo wa sasa mkimchukua sikubali, tanibeba mbwa nye.
Na leo na posti picha Salima, picha Salima wa mama. Nataka mumone mlembo wangu mwanana.
Alifo mzuri, 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 mzuri. Alifo mzuri, 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 mzuri.
Na uzuri yote mi wala simu honki, nae ya nionki. Tunasaidiana panapo kwa na vipindi. Wala simu hombi, nae ya niombi. Ila tunapeana panapo kwa na balidi. Niki mita queen, ana nita king. Yes my queen, baby go inside. Iwa yako ni chumfin. Shoka mpini kuwamisha na sayari. Walari ya tuzina.
Ukimsimamisha, unajiaigisha. Unajicholesha, yote nayafikisha. Ni mapicha picha, unatongoza ina. Tajwa mimi maratisa. Bada ujaogopa,
uogopi.
Kukuacha na umae, kiko kitu sija wazaga mama. Usije kunitema, mwenyewe ukaniacha dilema. Ukiniacha ntaria, mentaria. Ukiondoka ntaria, mentaria. Ukiniacha ntaria, mentaria. Ukiondoka ntaria, mentaria.
Napenda kikata, break it down, 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 break it down.
Indo kushka, wanambeshi OG, Buddha zone apa, Hazim Tosh, Wizadi, Manoma, Idi Nyau, Nazigi Mari, Wari, Wari, Pari, Wari, Lucas Yo, Sumankoda, Oscar Lewa, Nazardo Mosco,
Choro Boxa, Koba Kifea,
Msodoki Otesho, Afizi Momo, Nanya Uloso,
Diga,
Msodoki Obyobi,
Nagubali, Nagubali.